wada gale adigu aad ka gabsata galigay ku hadiyo wayo renki siba naftayda gabya kaatigay ashaqina wada gale adigu aad ka gabsata galigay ku hadiyo wayo renki siba naftayda gabya kaatigay gucada hasustada iyo marku hisu kilkilay ayay yarayada kalgacal laabtayda kasugu hey niyada gerartayo qalbiga neesa gollada gucada hasustada iyo marku hisu kilkilay da kal gal laabtayda kasugu hey adana gayo marnaba anigon kaagu ikari adana ka magab sankaro alkaanu manguriyo adiga gedigararay gol banku digan laha hati dumarla lagartamu adana gayo marnaba anigon kaagu ikari adana ka magab sankaro alkaanu manguriyo adiga gedigararay gol banku digan laha hadi tumarla lagartamu gurigi farhadan disay of kan goriyo ayan ashaqani galay u qabo aad muwi garabiyo tolo u garaban ka heli gurigi farhadan disay of kan goriyo ayan ashaqani galay u qabo aad muwi garabiyo tolo u garaban ka heli ashaqo makro magamo urdadana qofki weelki sugu hadinaye horena qatabarajoy marum banku garituna kwan kama badan kare lena ashaqo makro magamo urdadana qofki weelki sugu hadinaye Koreno qatabarajoy marum banku garituna adana gayo marnaba anigon kaagu ikari adana ka magab sankaro alkaanu manguriyo adiga gedigararay gol banku digan laha hadi tumar la la gartamo adana gayo marnaba anigon kaagu ikari adana ka magab sankaro halkaanu manguriyo adiga gedigararay gol banku digan laha hadi tumar la la gartamo